bani Kwana kubani shanini wewe Hedi kubani shanini wewe Kwanza sona taka selfie Show me iPhone Hedi kubani shanini wewe Hedi sona taka selfie Show me
Kidensa kwa heshima.